Te tekau mā waru o ngā mahi whakarongo. Whakarongo ki ngā tauira e whai ake nei, ka whakautu ai ngā pātai, kia rite ai ki ngā tauira nei. Ā,
he wahine mōmona anō a te here rīpene?
Kaore, e hara ia i te wahine mōmona. He wahine tūpuhi kē ia.
E,
he tangata kuare anō a hōri?
Kaore, e hara ia i te tangata kuare. He tangata mōhio kē ia.
Tahi,
he kōtiro matapiko anō a hōpaea.
Kaore, e hara ia i te kōtiro matapiko. He kōtiro marae kē ia.
Rua,
he tangata taikaha anō a herora.
Toru,
he tangata ngoikore anō a hamahona.
Whā,
he wahine ngutungutu anō a ani.
Rima,
he kōtiro poto anō a kiri.
Ono,
he raupā anō ngā ringaringa o Mākere.
Whitu,
he hina anō ngā makawe o Koro.
Waru,
he wāhine kuare anō Rāua.
Kua mutu ao mahi mo te wāhanga tuatoru i konei. Hei kona rā mo tēnei wā.